ajjecha sukanne sa shashamanne ke satti dakkabe walin hala hidata qabun policeen shakkamtoota afurto anna jala olchuza hoganan biro communication oromia dr nagari lencho radio sagale america fifsaniru gabasa kana muktar jamal tunwerge kuno
ajjechati bakana bombi qabate jechudan garjabeenna shashamanne tirawoten walqabate qorannan tasfemetnin qamole yakkana irratti hirmanna qaban seratti de suudaf hojjeta majirachu buljin simotuma nanno oromia belsetnin jira dimmakanan walqabate biro dimmoto communication oromia fi commissioning policy oromia gafif debi addati radio sagale america wajjin tasanin akkadubatanitti olantuma seera amerikane sufi wabi lamile ex suudaf motuman yomiyu cala cimetnin hojjeta jedani jiru tate tate fi yak wati mekanani le welqabate bulchin motumana no oromia gaddi guddan kan ittidaga amutau hoganan biro imot communication bulchin motumana no oromia dr nagari lencho radio sagale america tifsani jiru
meshad uka qabate jira jechu dan dargaggi setokko halesu kanne sada najefame jira namatu ajjefame akka obulessa akka sakani fakkamu caatti ilalama namni ajjefamo hinqabu bifakanan ajjefamu satif gaddi guddada kan ittidaga met yakka kan hojjechu ro darbani yummo sura kasudan facasani maqa ummata kenya shashamanne sata'u walmagala maqa ummata kenya ballesani jiru yak hama kana cimsine kambalale fannu sammu nama kami ke sayu haqamu akaqabuda kanu amannu
yakati hojin garjabu ma hojjeta mikuni qomo fi sanyi kamiyu kambakka himbone ta'u isatin walqabate adafi safu kenna ra kambagate ummata kenna le kambakka himbone rajadani jiru dr nagari lencho kanen matadurele omuda nanacha ke satti walitti bu insafi rakko omu barbadanif hawasni akka gurrahin kenene le tam sadamani jiru
isan kuni sanyin sanis afan sanis amantan sanis kana jechun namadi ba malif kanaje fame kabaje kan qabu alana mati wantef alana mammo kabaje mo qawale ajjefa mo hin qabu isakana abalu najjesani abalu tajjesi jechu namarakki sagaru namota hammenya ngutaman tajjesi kanaje mammo namakeenya wantef gade guddan tudagama isakana hambisu hojojjen kesumammo akuma ajjechan surrawoteni Facebook idan iddo garagaraach facasurani campaignin baneme malida akkawan lammin oromo tokko lammi dalata kibba yokismo dalata kambra tokko rat kanjal qaba jedemme woraka bayu jedani turan in kunni jalqamo design wanta ifakkat sammuna makessa wadammesu sanyidan namoletneku dalata oromo ftu dalata sakambra yokismo lammi sakambra ajje sejechudan yoomo woletbu instinno sejirate dafani garagareti jijjiru gara sanyiti jijjiru gara amantati jijjiru jirayo amakan
yaro ajjechan kuni rawatametti ufatafi wanti namni kuni harka qabate hundiyu irra mulqamu isatin walqabate enno mafite sunna makana salpamati bekamu daf rakkise polisi daf ulfata taaturu isalle dubbatame jira halu makanan qoranna hanga ammati polisi intasisen enno ma dubbe fite sunna makana bekamu danda o isatin leda dr nagarin kan kasan
namni du esun amero qoratammo jirata duma arsi nagelle akata eda kani bragame yesa yuata u ajjefamu hinqabu garu namni kuni ana hebanarsi ila fajjeda muakkate garu amma qoratani bakkasa specifically safarasatif matisati ujin addabasu da ujin ojetama akajiruda
tibbayaki kuni rawoten ra egaletinin policeen yakkicha qoratatinin ture kanjeran dr nagari lencho isan kanninen walqabate kanen kallatti dani leta al kallatti dani yakkakan ratti hirmatanif hakatti de suda policeen qoranna isa egalu isa cimelle kan hojjetu akkate radio sagale america te ibsani jiru
guyyaa masana jalqabe namote yakkakan rawoten njame shakkamani hordofu dani to anna jal olchun danda amera garun tumramne akkana mafurtan to anna jal olani qoranna ndati goda majira hambras kana deban akuma tuwanna jalaw shufi irratti hujjeta majira jechuudha kanaafi atattamani namoonni kun akka seeratti dhiyaatan warrimmo ammallee milqanii jiran tuwanna jalaa akka oolanii fi poolisiin cimee haala qindaa'een hojjechaa akka jiruudha jechuudha boris taanaan namni akka hojjete seera jalaa bahuu akka hin dandeenye tarkaanfii barsiisaa ta'e tarkaanfii seera sirrii ta'e irratti fudhachuudhaa fi qaamni nageenyaa sirriitti hojjechaa jira jechuudha
rakkoolee akka shaashamannetti mudate kanaan walqabate odeeffannoolee bu'uura hin qabne tamsaasuudhaan naannoolee fi magaalota oromiyaa adda addaatitti rakkoolee mul'ataa jiru dursee qolachuufis koomishiniin poolisii oromiyaa hojjetaa jiraachuu koomishinichatti hogganaan itti sayakkaa ittaanaa koomishinar jeneraal Dachaa Sabitimaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbataniitiniin jiru. Rakkoolee dhuma tibba kana oduu bu'uura hin qabneen uumaman keessaa kan magaalaa Baalee Gobbaatti uumame fi tibba kana Adaamaatti uumame amantaadhaan wantoota walitti qabsiisanii dubbii ho'isuudhaaf yaaliin taasifamaatiin hin jiru mul'attoota hammeenyaa kanneen poolisiin gadi fageennaan irratti hojjechuudhaaf qophaa'ee itti deemaatiin hin jiruudha jedhan ittaanaa koomishinar Dachaa Sabitimaa.
Mereka dalam nama namun kami yu bayi galu, negadace galun, kotace galun, yo serirat, yo nagenya jirat, yo antef. Nagenya nak kawat cisan modal kamar kamu nanti polisin kena namni merga kap saun hirma sature hubah sature wajini amma garu merga kena argame namun mu merga kena bifat datin miro nano kenya kesajur wayaman tak man rakase di mota sabu mawam fakatun wat kok kase aku nak kamu berwaduan najruf karena hubah no tapi dergeges kini garis tanya tuan dia majruf karena mu serak kawat cisudaf polisin kenya ro kamu jalan yu amma cime karena kita tahu sahaja kene buiat.
Gabas Radio Sagale America Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Adama.